mukago ogutaba enzikiriza mu ggwanga gwa Interreligious Council of Uganda gukubidde omulanga abali mu buyinza okubaako ne kye bakola mu bwangu naddala ku kutyoboola eddembe ly'obuntu okwabadde mu kalulu akaakubiddwa gye buvuddeko. Olukiiko luno lusaba ebyogerwa nti waliwo abantu abaakwatiddwa ne baggalibwa mu buddukulu bwa poliisi obw'enjawulo bayimbulwe era ebitongole eby'ebyokwerinda biveeyo bitegeeze eggwanga abantu abo embeera gye balimu. Bw'abadde asisinkanye bannamawulire mu Kampala ku mukolo gw'okulaga alipoota egenda eri akakiiko k'ebyokulonda ng'abalondoozi b'ebyokulonda eriyanjulwa mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda era ssentebe w'omukago ogwo Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu asabye singa alipoota eno yeekenneenyezebwa bulungi ebigirimu ne bisibwa mu nkola yakwongera okufuula Uganda ekkula.
Where there have been some abnormalities, it's unfortunate. And definitely, we're encouraging the concerned people to do the needful. That's why we invited here IGP, Chairperson Justice Byabakama. And this paper we have given to you, we are going to ensure they get it also. So that each one of them will see where they should really correct themselves and do the rightful thing.
Mombela yemu Saabalabirizi Kazimba asabye wabeewo okuwuliriza okw'obwenkanya eri okulaajana kw'abantu abaliko abantu ababaggaliddwa mu kiseera eky'okulonda era abanaasangibwa nga tebalina misango bayimbulwe.
For us as Interreligious Council of Uganda, we reach out to IGP and other concerned people to ensure that these allegations want to prove are they true or not. Because he says it is alleged some people were arrested. So whether it is true some people were arrested, we register our sympathy and pray for them. But also would like to call upon the concerned people. If it is true these people have any case, things should be done in law so that they are not actually put in jail without any hearing at all. And also, we will definitely do our part and reach out to the IGP as he saw so that we can discuss some of these things with him.
Ate ye Dr. Joseph Serwada owa Vigitole Church Mondeba ategeezezza nti ebitonotono ebyakatuukibwako mu alipoota eno ey'ebyokulondoola eva mu kulondoola okulonda okwabaddewo byonna bya nkizo era nga bisaanye okuteekebwako essira.
Bino byetwala byebi ebitasobola kugumikiza ebitalindirwamu mwezi gujjo oba wiiki ejja badde nyo katuyejjoko ku mutima ng'obudde bukyali katitunabana kubyerabira kuba ennaku gye zikomye okuyitawo naffe ebirumira nga byatukwasizza obusungu n'ebyatusanyusizza bijagenda biwolawola mpolampola tubive nako kyetuvudde twagala okwogera nammwe naye byetulaba nga byetaagisa kuteesa tumanya abo okwogera nabo era ne pulezidenti yayogedde naffe ng'akimayi tikakyogedde bw'atyo fetukomyewo eno naffe kufumba kotiza naffe kugati ani ddala omwitujjuwa bwamutubuulira nga tumutambulirako nga tumunoonyereza nga tugati twogerako naawe lwaki tulikirawo obutujju enzikiriza mwava waliyo omukulu eggwanga mwava eriyo obukulembeze abantu ba Uganda tebali mu isolation baliko gye bali bwe bataba mu nzikiriza bali mu mawanga gaabwe bataba mu mawanga bali mu bibinja bomubyekuumira tetiwayinza kubulawo magezi kwogera nabo tikisoboka.
Monsignor Charles Kasibante ye agambye nti Uganda yeetaaga okwongera okunyweza enfuga ey'amateeka era n'asaba abavunaanyizibwa ku nsonga bakyuse byonna ebinaabinokoddwayo mu alipoota eyo.
Bingi ebyaguddewo mu kulonda kuno twabirabye era tubyogeddeko mu kiwandiiko kyetufulumizza. Tetuli gavumenti, tetuli security agencies, buli kye twogera tugenda kuwaliriza abantu bakituukirize. Naye be twogera era be tusaba okuwulira be twogera beebo be tukubiriza okwefumintiriza be twogedde amasima agabirimu ate n'ebirungi ebirimu bisobole okukolebwa eggwanga lyaffe ligende nga likyuka. Bwe bategeera nti akalulu kabwe baakasudde naye tekaweereddwa kitiibwa era tekatunuliddwamu awabaawo obuzibu okusabira akakiiko akakola ku by'okulonda okuteeka essira okulaba nti ekyo kikolebwa mu buzima ekyo ffe ng'abakulembeze b'eddiini kye tukubiriza.